Jo Galatia 5. Kristo nogonywa mondo wabed joma ni thuolo. Omiyo chunguru motegno mondo kik uyie chak ruak ngutu e jok mar bedo misumba kendo. An Paulo awacho nu ni ka oteru nyangu to Kristo ok nokonyu kata matin. Achaka wacho nu kendo ni ng'ato ka ng'ato moter nyangu nigi goyi mar mako chik Musa duto te. Ka udwaro mondo ubede winjruok gi Nyasaye kuom mako chik, to usepoguru gi Kristo, kendo usea kuom ng'uono mar Nyasaye. Wan to Roho emamiyo wageno ni ibiro miyo wabedo e winjruok gi Nyasaye kuom yie. Nimar ka wan kuom Kristo Yesu, to bedo moter nyangu, kata bedo ma ok oter nyangu, ok kony gimoro. To gimoro achiel kende madwarore en mana yie matiyo kuom hera. Ne onwang'o uchako maber. Ng'ano mane otamo mondo kik uwinj adiera? Ere kaka ne osemou? Sem ma kamano ne ok oa kuom Nyasaye maluongou. Paruru ngero mawacho ni, thowi matin kuodo mogo duto modwal. An gi geno kuomu kuom Ruoth ni ok norwak paro moro mayore. To ng'ato ang'ata machando parou noyud kum kuom Nyasaye. Bed ni en ng'ama nade. Owetena, ka en adier ni pod apuonjo ni nyaka ter ji nyangu, to ere gimomiyo pod isanda? Kada bed adier ni pod apuonjo ni nyaka ter ji nyangu, to kara puonj mapuonjogo wach msalap Yesu da ok ochwanyo ji. To joma chando parou onego dhi mondo orore. To un owetena, ne oluongu mondo ubed thuolo. To kik uwe mondo thuolo ma un gono mi utim gimoro amora mudwaro. To ng'ato ka ng'ato kuomu mondo okony wadgi kuom hera, nikech chik duto ichopo e wach achiel niya,
her wadu kaka iherori iwuon.
To ka ukaru kendo ukidhoru kendu mana ka ondiegi, to nyaka utang'. Nono to utiekoru pep. To gima wachnu ema, wuothuru kuom Roho, eka ok unutim gik mangima mar dhano gombo, nikech gombo mar ngima mar dhano kedo gi dwaro mar Roho, kendo dwaro mar Roho kedo gi gombo mar ngima mar dhano. Gik moko ariyogo monre, omiyo ok unyal timo gik mudwaro timo. To ka Roho otelonu, to ok un e bwo chik. Timbe mag ngima mar dhano nenore ratiro. Gin terruok, tim ma ok ler, anjao, lamo nyiseche manono, juok, sigu, dhaw, nyiego, mirima, ichlit, miero, pogruok e kanyakla, gombo, mer, duanyruok, kod gik moko machal kamago. To asiemou, kaka nasiemou chon ni, joma timo gik ma kamago ok noyud gweth mar loch Nyasaye. To gik ma Roho nyago gin hera, mor, kwe, horuok, ng'uono, ber, bedo ja adiera, muolo, kod ritruok. Onge chik makwedo gik makamago. Joma oyie kuom Kristo Yesu oseguro gombo mag ngima mar dhano kod herane marach e msalaba. Ka wabedo mangima kuom Roho, to ber mondo wawuothuru bende kuom Roho. Waweuru wuorruok, kendo kik wakwinyre, bende kik ng'ato tim nyiego gi wadgi.